Nadire
mambozi ni moge wapi
mwake ndani
ana ni wapi
mwake ndani
mahaba ni moge wapi
mwake ndani
ana ni wapi
mwake ndani
kwenye giza washata I don't lie washika kama ta mama lie nini kikupa kata oh my my nakufa na data na die die girl katika ya ni slow down boy mwagika ya ni go down baby girl tikisa ya ni bend down boy break it down down down
nita katika na ni go down baby boy tulia ni ta bend down nita pika soft on my dry me ni go down boy baby come ni keep bend down
Teleza baby mina teleza teleza mamboni mina teleza teleza teleza
Baby, come and keep it down.
Teleza, baby, me na teleza. Teleza, mangoni me na teleza, 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 teleza. Baby, me na teleza.